hay'adda Human Rights Watch ayaa Maxamed Culaado sheegtay in 57 qof oo dibadbaxiyo ka dhigay dalka Ethiopia dhinteen kadib markii ay ciidamada amniga rasaas ku fureen banaanbaxyo ay dhigayeen bulshada qoomiyadda Oromada. Dowladda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay inay ka walwalsan tahay qalalaasi ka dhacay gobolka Oromiya ee dalka Ethiopia. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayaa wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
ugu yaraan 75 qof ayaa ku dhibatay intii lagu jiray toddobaadyo dhowr ah oo dalka Ethiopia ay ka dhacayeen dibadbaxyo, iyadoo ciidamada Ethiopia ay banaanbaxayaasha rasaas ku rideen sida ay maanta sheegtay hay'adda xuquuqda aadamaha ee la yiraahdo Human Rights Watch. Hay'adaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa marar badan dhaleeceeyay hannaanka ciidanka la dagaalanka argagixisada ee dalka Ethiopia ay u caburinayaan xubnaha iyo taageerayaasha mucaaradka xilli xukuumadda Washington ay walaac ka muujisay sida ciidanku uu wado ololaha hadda ka socda dalka Ethiopia kuna boorisay in xaaladda si wanaagsan ay ula macaamisho xukuumadda Addis Ababa. ma jiro wax wara oo ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa oo arrintan ay uga jawaabinayso, walow ay hore u sheegtay in tirada dhimashadu ay tahay oo keliya 5 qof. Afhayeenka dowladda Ethiopia Gedashu Reda ayaa sheegay in dibadbax nabdoon oo bilowday bishii hore November uu isku bedelay mid wata qalalaase, isagoo arrintaasi ku eedeeyey dibadbaxayaasha kuna tilmaamay inay shacabka argagax gelinayaan. Dibadbaxyadan ayaa bilowday kadib markii arday ku sugan gobolka Oromiya ay ka hor yimaadeen qorshe dowladda Ethiopia ay ku doonayso inay kula wareegto dhowr dhismayaal oo ku yaala deegaanada gobolka Oromiya, taasoo shacabka Oromiyana ay ku fasireen in xukuumadda Addis Ababa ay doonayso inay dhulkooda la wareegto. Bulshada Oromiya ayaa bulshada ugu badan bulshooyinka ku nool dalka Ethiopia. Banaanbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Haramaya, Jaarsa, Waliso iyo magaalooyin kale. Hay'adda u dooda xuquuqda insaanka ee la yiraahdo Human Rights Watch ayaa sheegtay inay heshay warar lagu kalsoon yahay oo sheegayay laamaha ammaanka Ethiopia ay 10 dibadbaxayaal ku toogteen xaafadaha Shawa iyo Walega ee galbeedka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia bilowgii bishan December aynu ku jirno. Dhowr qof oo kale oo kala duwan ayaa sheegay inay arkeen laamaha ammaanka oo magaalada Waliso oo 100 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Addis Ababa inay ciidanku ku toogteen dad dibadbaxayaal ah bishan December, kuwaasoo dariiqyada magaaladaasi uga tagay meydka dadkaasi. Hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan dad kale oo iyagu arkay laamaha ammaanka oo garaacaya islamarkaana xiraya dibadbaxayaasha. Sawirro lasoo dhigay bogga isku xirka bulshada ayaa muujinaya dibadbaxayaal uu dhiigka qubanayo iyo ciidanka oo ardayda ku ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa. Lisa Lowkoff oo ka tirsan hay'adda xuquuqda insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in jawaabta ay xukuumadda Ethiopia ka bixinayso dibadbaxyada ay sameynayaan dadka ka tirsan bulshada Oromiya ay xaaladda ka sii darayso, islamarkaana ay horseedi doonto in uu dhiig badani qubto. ku dhawaad 7 milyan oo ah bulshada Oromada oo ah bulshada ugu badan dalka Ethiopia ayaa ku hadla afka Oromada marka laga reebo luqadda dowladdu adeegsatay Amhariga. Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay isku dhacyada ka socda gobolka ay degto bulshada Oromada oo horseeday geerida iyo dhaawac ku yimid dadkii dibadbax sameynayay. waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda Ethiopia inay ogolaato dibadbax nabdoon lala bilaabo wadahadal xal loogu raadinayo xaaladda ka jirta dalka Ethiopia, kuna boorisay dadka dibadbaxa sameynaya inay ka fogaadaan wax kasta oo horseedi kara rabshado kana qayb qaataan wadahadalada. Safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ee magaalada New York Samantha Power ayaa boggeeda Twitterka soo dhigtay qoraal ay ku muujinayso sida ay uga walaacsan tahay xaaladda dibadbaxyada ka socda dalka Ethiopia, iyadoo sheegtay in xukuumadda Ethiopia xaaladda ay xakamayso. Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa bayaan laga soo saaray lagu muujiyay sida Britain ay uga walaacsan tahay xaaladda dibadbaxyada ka socda dalka Ethiopia ee sababay khasaaraha la dhimasho iyo dhaawac. Britain ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan galbeedka iyo koonfur galbeed dalka Ethiopia kadib markii ciidamada iyo dad dibadbax sameynayay ay isweydaarsadeen rasaas, taasoo keentay dhimashada 17 qof. beero iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin shisheeya ayaa la bilqaystay, kuwaasoo ku yaala magaalada Debreced oo 50 kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada Addis Ababa.
warbixintii Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu noo soo jeedinayay Xaye Maxamed.